yesifo sami ngavukelwa bomo alabe mathanda yosebenjikele nalabe mbasiza yosebenkhulile bomina ngingaza ukubayala hiba khombisa indlela aw noma ngingakhala ngibaxolele umuntu angeke umpendule angeke umshintshe umuntu emengafu ubothanda ubuyele enganeno ungabe umsiza umuntu emengafu ubosiza ubuyele enganeno angeke umshintshe umuntu emengafu ubothanda ubuyele enganeno ungabe umsiza umuntu emengafu
Angizondi, anginamona.